mianzi livyo nichoma, nego nipate vimele, moyo kukonda basi na ulumba. Ulinifanya meto, meto, yule waleo kesho, kesho, likabaki pengo, pengo, yulani away. Ulinifanya meto, meto, yule waleo kesho, kesho, likabaki pengo, pengo, yulani away. Ulikuwa deep, deep, you never knew the what I'm saying. Ukajikuta pop, pop, you never see my pain. Nakujiweka love, love, long to never burn. Never burn. Nikupe mbuyu sasa, awewe dia dada. Nimesha pata chaka, ona nata kata. This is time for the punch, a punch, punch. This is time for the punch, a punch. We are living together. Today is over. We are living together. Today is over. No man lose my moyo ni niumie.
Let me stay away.
Wenda kikaze kidogo mwenzako nizoe.
Unipenda we.
No man lose my mifu mwenzako niumie.
Let me stay away.
Achana kikaze mwenzako mwisho siku nizoe. Kwena mawazo riyo mbora kuliko kuwa hai na mawazo ya rakupa. Mimi utoa moyo sadaka, akukupenda nawe ukangacha. Wakati mwanzo mambo sadaka, fulula nikakata. Umeshatia tamifu kwa moyo kupenda samani. Nimekosa wokovu, mpenzi feki we nani. Nenda kule kumbani ache. Nipi mwezio, oh. Nimesha pata. Ulinifanya meto, meto, yule waleo kesho, kesho, likabaki pengo, pengo, yulani away. Ulinifanya meto, meto, yule waleo kesho, kesho, likabaki pengo, pengo, yulani away. Kaze kidogo mwenzako nizoe.
Ukunipenda we.
Na mano lilusu mumifu mwenzako nyumie.
Let me stay away.
Achani kikaze mwenzako mwisho siku nizoe.